gwenyagalo kufa nze ya sesere meme omutima yagulya yagombalawo nze sitebaka obulungi bw'omwana bumazeko emirembe oli omwana yaka kweyakulira tewali basezi kati mugambe ki dala bigambo kize buli kyendowooza bamugamba oli omwana mwagala nayo bamugambe ntya omukwano gwe ninajali mungi zenamala nzikiriza muwa mu bungi amapenzi ge nina mu bungi lavu ono omwana mugambe ntya akimanye nti nomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty'okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda ono omwana mugambe ntya akimanye nti nomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty'okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda ebyomukwano nga bizibu oyagala muno nga tamanyi tomwagala n'abatusooka yabamu babyonona obulimba balimba nyo babyonona kati mukwano kankugambe nenamala nzikiriza biba bipande nenja kutimba ku bipande buli muntu yenna manye toli wange bana babadde bakulimba nga n'omutima gw'omazima bagutunda nga bakumalamu amaanyi bakufera laavu n'obikoowa zamazima nzize nkukwekule nenjagala omutima gwo gumpe ngusitule nze laavu yeri kangikwekule gye wagikwekka yonna yonna kangikwekule ono omwana mugambe ntya akimanye nti n'omagala bya ddala nze buli kyendowooza ty'okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda ono omwana mugambe ntya akimanye nti n'omagala bya ddala nze buli kyendowooza ty'okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda nze mugambe ki ekyenjawulo akakase nti mwagala buli kyendowooza nze mugambe ki ekyenjawulo akakase